eɗen gooɗi yande joni yewtere min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kori on ñalli e jaam hannde en sembe habaruji men haaltana haala yaadu yeeso ko heɓa e dow filla ko darto yitugol hakkeji sukaaɓe famarɓe poti yorno hoorejo EHPAD daraniɓe hakke sukaaɓe mbiyete Siddiku Moussa haali. Non ni mi yaran on fatoyte tilia région mo Taba tondu kondan jande l'école ko duminaɗo e noga wadde duminaɗo noga e goho jande nde naato mum waɗira joni ɗum tabitay no woɗiri sanne kandu e nanan ko ɗum saabi. Yewtere men pinno hannde studio Kalangu haaltana haala Oxfam Niger fedde waddore mballa gam kañum e pelle kewɗe gonno dari gam batte hono ɓurdunol to waɗe hakkunde ɓiɓɓe adamaɓe ɗum saabɓe joƴƴini jaati fedde dow inde majjum. Kori jam woni e moɗon Soumana Amadou Dianganto habaruji fulfulde. Non ni hitande fu noga e lewru novembre batu no waɗe lele duniyaru fu nde ɗo ñalande gam batte miccitade hakkeji sukaɓe famarɓe ko fedde leɗe duniya wiyeten Nations Unies tabintino e laabi ɗin endan leydi men Niger du ko noon tabintini laawol ngol ɗon duuɓi capanɗe tati ni e nder hikka woodi yaadu yeeso waɗi sanne e nder majjum. Yerno Siddiku Moussa hoore EHPAD Niger o haalnir bandimin Rafika Attaher.
La question de la civilisation. Dofi o endam
yaadu yeso waɗi sanne nder leydi Niger ɗo yaadu yeso ndu waɗiri har filla jande kulle boɗɗe waɗama ɗuɗɗe sanne fuɗo har janggirɓe sukaɓe rewɓe hen far laaɓi laamu ɗon ndu fiiji ɗin enen ƴewama e dow fi hakkeji sukaɓe ɓen enda e hoore muɗum go kay har filla renugol sukaɓe koye muɗum yaadu yeso waɗi nonno du konno har filla renugol sukaɓe dow laabi saɗiya ɗo du konno yaadu yeso waɗi sanne kana won ɗum ɗo wawa haɗude kulle goɗɗen ɗon jaccuɗe hisabu gaɗa duɓinaɗe sappo e jeera holli wiide ke jaccere waɗi sanne eley gollal ngal enda saabu si hoƴama watta sukaɓe jettan dow hemre ɓiɓɓe leydi Niger laatiɓe so timmini jande duuɓi jeegon no wawi goɗɗum e jande nde do sukaɓe ɗon leydi Niger goto tan hetto yaade l'école dow tato goto tan du woni ko woodi talki nder jawdi ko gollitude le hitande ɓe koƴi nder hembre fulaso joyi ɓe gatta e jangguinol sukaɓe ɓe koƴi dow hembre fu sappo ka hande ɓe gatta dow ñawtugol himɓe ɓuurayi joyyi yaade jeegon e dow hembre
onnonni
fi ñalande ni waddi ko fa hande hen hono himɓe latiɓe ndiya ñaami kirkisoy ɗo ko horrato ete kan gamudo lawol sayto hoorejo mabɓe mbiyeteɗo Adamu Sibiri Namata on wi ɗo toɓe tawa ɗo hakkeji sukaɓe galano jaaɓe fe seeɗa kala nani ko halni Rafika Attaher.
La situation des enfants
filla cukaɓe janggoɓe ɗo ni de en daari saabi en yettore Allah gam hande ɓurna mabɓe bayla heɓaka nder mum iɗam ɓurti ɗo ɗamɓe gonno nder mum dennoɗa neɗɗo fu dillo e wuuro mum wari nder nokkure heere ɗum wawa wi'ude heɓata saɗorna bani seɗɗa no ɓe gaɗanama lokkoliji pamari toɓe jangga iɓe he jangude du ɓe gaddanama kadi loktorore toɓe bawi warde ñewtade min gaɗi du anniya to sukaɓe rewɓe garta ekkito golle junggo hano iri ñogol e ko nandi titta min kaldi he jomum o waranino guina de min keɓi du o waɗi to min gaɗanamɓe nokkure toɓe jooɗo ɓe gaɗa ekkintinoje mabɓe de Allah jaaɓi
gaɗa balɗe ni endan caggal lewru bumburu ko fawar jondu kondani e leydi Niger l'école onta ton endan tilia wonanani région mo Tawa l'école on endan heɓay natore no himɓe yurini enda Allah e rafi ndena ko tawa ton endan Mohamed Azimzim noddo indami to endan tilia min noddima subaka o endan gam batte min pamno ɗum yar ton noddoɗomo kam woni salamatu kadio nani ko a halni ɗum
ba ko rafi denaku no der cakantaraage ɗen haɗay jehol yeeso heɓama farnatol jande den ɗuɗal jangguirɗe fu pirtama sayni gonɗi fara kerol leydi Mali tilia en nonni ɗon kay rafi denaku haɗi jangguirɗen pirti fara jangguirɗe guere dow ko waddi rafi pirtol majji saroɓe mabɓe sottini nder nokkuje mabɓe toɓe gonnoɗen dey ɓe puɗɗi iɓe garta seɗɗa seɗɗa gam ɓe keɓa no suka e mabɓe ɓe jangiri onon andi nder nokkure amin de no wodi jangirde mawne de min pirti ko hokkata sukaɓe ɓe saroɓe mabɓe peroy leydi Mali e nder reedu leydi din ɓe keɓa no ɓe jangiri nokkugun no tawra e denaku kerol saroɓe gomɓe far yannage fu ɗon ɓe gaddata sukaɓe mabɓe gam ɓe janga gan ɗon pelle balloɓe kan hoɗi teddirka mabɓe.
Kenya alkamisa hara yande jetti subaka wonno ko himbe didon jogi malfaaji gardo porporoy be andita ka naati ele wuro dingaji no ndu wonale departement wala region mo tilaberi nokkuto be teti ko nanni hono mota ka loktoro yaro be nyawbe kan endan nani ko maire dingaji mbitedo Zakari Ali halini talata Abdou Bahar
diuto loreji loktoroje wadana himbe sadormaji do dingaji banda kenga wakati dun tefanno yarude nyawbe gon loktorore walam dennon bombe gon gari bi dun jippina nyawbe ben be adi lore den be dilliti de no dun wadana handen iri nyawbe be cukabe duno kanabe gattane iyam loktorore dingaji banda jabba beri farka e fajar fu lore wore de ni wonano nawtere der commune on fu denne miden gatta dane non min kebane lore gon nane loreji gon den hebo gam min keba ko min jarir nyawbe amin walam
non ni tan hikka bat ko watte sappo jetti lewru december hitande fu watta ka tan difa dum inditrama difa gala dun sabi gallure difane non na wane nyibdiji kesi wodi kujje godde gon non kon non mojjintine non tawa e dar majjundu kon non kolanga lanaji piroji to non difa ko lati non wane bayle sane wodi du ciudi pewdin non ngade don endan gam batte lumagol kulantereje Abdullawan Maruma lati kanyum woni horeje difa gala ko halani bandimin Farid Burayma.
Ça permettra d'agir.
Dun walliran ko watta lanaji piroji fu bawo jippade do difa. Midan andi duni ko difa lanaji piroji duddi no tokkira dom jawta. Denne lanaji piroji dini keban lawol handen jippade ada himbe na pouta na keba ko mudini. Dun du jati wadi komin duru jippode lanaji piroji difa de ende mudini de yajine du. Dun nyibi ciudi pewnoji are. Do min bawi resude liddi kecci di endan. De lana wari fu sai di gatte di jehe di chonnoe lede Yasin. Hana du liddi di tan fahe povron tonkaje kecce de endan du. Min jaran du min chonnoa. Fadde himbe resude di do endan. Jorna denko gatte de lanaji jara chonnoa.
Non nar fila ko nar ciubaki den andi talki kewdi yoppanoma wi anoma mbodaay nundu kondani fa handen do gallure nyame e do fila ciubako conseil nun enda jonno himbe be talki men wodaay be hokkanoma nyala didi gam batte fondita be pondititu konna be ngartiridi ko ni ngartadu konnan ko heewi e majji fu jabaama partiji chapande joy e joy pukkin talki mun parti chapane e gofu keban himbe mudun sube se alla moy jabi yerno secrétaire général gouverneur nyame bi tele Ibrahima Zourkal leni halani bandi min subako o biete do Habibou Garba.
Effectivement après
ko talki himbe yewtina wadi talki himbe dubbe gartiraadi bolum law lamu leedi du hokkibe balde didi gambe jabe mudino do talki himbe laso dido e go'o mudinaadi himbe woronje e jow talki mu en ko dara dum tawi ko di boodi jeegom beto kan en ni non talki mu en gartira bolum dum urti jonka dan duudal partiji fu bawan naati cuba kiji di anda komin komin dum wadira talki goti dindu kan en ni jarete yewtini dum du wadi sappo e nayo be andan fu bi'a no bawi natude cuba kiji di anda inde mabbe kangi udon.
Donc c'est ça les noms que vous avez sur les listes.
Har fila ciubaki du kondani hono propaganda leydi Burkina Faso ciubaki horejo leydi fudda kana e lon chapantate go lewru octobre wano du endan dum du konda hande de won ko be timminto hono fawar joni propaganda o endan jonno woni fawar joni kambe filtobe be gonana sappo e tadabe fu be gonde be ngada propaganda mabbe campagne mabbe do fi ko darto wartu gonde nagule leydi Burkina Faso dum waddi ko fa hande ni bandimi Mugtar Hamadou noddi biteddo Paul Miki Rua Mbalati do hono horejo no endan mo radio gondo to endan Wagadougou o halani dum dume dum won ko be ngadi eley batorde mabbe de enda.
L'animation de la campagne
yilaru partiji gada propaganda mu enni wadirama no wodiri do Wagadougou bobo der kubeje maude e pamare Burkina fu sappo e tato tefobe ardangal leedi ben fu jilake de redu leedi di propaganda ji mabbe fudu tuga kina do duruwo ko watta golle hirnyere biddam bondaku hebane musola gan handen dundu himbe fu gonno jama ko em en noobe gada ko rafike joron hakkilo fu kingugo hebane musola der Burkina warobe tayko no cubakiji din enden cigilira kan en du nani beldum majjum sanne gan fodu fodu fu no hikka wadaka caka himbe partiji din enda rawani wadino partiji godon kadaadi nata tewtewru ardangal leedi amma handen partiji din enda fu ko kama lawol natude teful ardangal leedi seni be jobay milioji las e joy bi aadi tokkine talki natol tewtewru dun
strategic qu'il fallait fournir.
non ni faande do fi ko darto halugol do fina tawa aada leydi Niger leydi Burkina Faso no wodi ko be jojjini gam batte Allah e dum wallita fa woda ballakkaadu ko na wada kana yaade e pelle kota chapanena e leydi men Niger do endan latino jalle region mo tawa nyamey maradi agadez e do fi fina tawa aada en be ballitam ko to milioji noga e jetti français fa dum wadi ko fa war jonni dum woni koro majjum dum wona ko biete do Mohamed Issoufou Halilatu latido kanyon endandu kamone horejo hono fedde de do haludo filo ko darto finata enda wakati mo fahande ni bandimin asok bavi landim
en réalité c'est
sirinon de lady europe golli dore chaka lady he lady ga hebugo jonde jam e hokkugo adaji himbe sembe do fi gurnan himbe finata waji hokke darja ko watta sokabe ummatore kedja ko e mabbe do fi adaji di de lawol gotol gol de beydanama andal gada nido be nangana gadobe gollal ko e mabbe der gollegi dibe gatti yeso dun no hokkambe lawol be keba jehol yeso pamo ko minon gollida e projetji kewdi hano sip men en ko woni no nangana be gambe keba jehol yeso der kawjaki kampaniji der gollal mabbe aranal gal e puddata
te des entreprises
he banna no gonda ko woni habaruji on
subhanallahi bannira warjo da halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi coylumo de lore faba faba don nammi rebe didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge dal lenyol e himbe ko reere
inna lillahi hunne o wela banon nanul
hannana nammi da hirda mabbe inra on yi iko golle lotorobe mo alta kanjum wadi himbe ko reere e lenyol ibe doggamo illa wurtaki nyogungu covid 19
handa himbe nanga hulugo lotorobe
kula nyogungu covid 19 kanjo wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magata be fu
nonnon bandirawo sede en kawndiri ko e meden en tokki laabi joinaade kisinaydi himbe imma nyogun en den tan non ketten kisin imma mago
inara yenya fu na tawaymo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawji do cellal e leydi Niger
yewtal men pinno hande ni Oxfam Niger kany e pelle kewde dariide do durwande suudu baba kay won ko wadi hono fedde latinde du be mbibe danato do du kono be durwida e burdino hakkune bibbe leydi dundu kono be mbibe jaran dum be kojja aadi e himbe lati women tafalam e leydi men Niger ko wartu enda kany won yewtal pinno gol enda ciroma Ali Amadou kany won horo Oxfam Niger nani ko haalni Mukhtar Hamadou min pirte fulfulde
dans chaque angle que ça soit
sengo fuuni go dara de sengo jande non sengo nyautigu himbe leydi non kebol diyan jartedan non na sengo hite kuran non burno dirol no tawte chaka himbe leydi dum waladu idun so ero gada amma dudal majjum fu himbe andana dum gam filla jabol hakke himbe non kam urdu dude der majjum labi lamu leydi bi'i de neddo no gorko non nano debbo non no wodi hakkeji ikokkete ko der kebol majji burno dirol du fu wadaka der majjum amma dalila himbe andana ko labi di bi'i dum sa abi ko miden durwo ko watta ardibe leydi tittinkino musolo majjum hebu
et à s'engager pour apporter des solutions
der himbe be hebe buri hollede burdo dirol gol
bon nous avons fait des assessments
to min gadi teka kiji gondo majjum amma de en dari filla burno dirol gol no yaji sanne neddo wawa limtidi dum ko teka kiji dum buri hollude kan woni rewbe surbaabe cukabe ummatore kan en burno dirol gol enda buri memude golle pelle jinganoje himbe leydi pelle balliroje himbe e saru suji gomnati fu der golle mu en miden etamin dara baka rewbe surbaabe e cukabe ummatore kokketi
l'impact de nos actions sur la femme sur la jeune fille sur la jeunesse
no wodi ko hollata burdo dirol gol biida gol der jonde himbe
oui
gonga no wodi teka kiji gadaadi kolludi ir burno dirol ko tawte chaka himbe e burdi sembe chaka himbe dundu sabi jati ko min taiki min cubi sappo burdi wadede der leydi meden
les 10 inégalités essentielles qui pèsent sur notre société
no wawa hebede der leydi na der duniyaru to burdo dirol gol wala
comme disait tantôt le
alors no dum wawa wi irede illa fil ajal burno dirol hanu fina tawa himbe non denne dum wawa wi ude kono wodi leydi di dermu burno dirol wala amma ko hida kan won himbe durwa dum uytira ba burno dirol gol enda hantay tawe gol uytiri gol waladu sembe chaka himbe
e do non ko habrin e fulfultili assalamu alaikum balanti jamwal
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum.